Yes, I know.
Nyanzozi ambarsi karamelo mele Tifanyanzozi ambarsi karamelo mele Tifanyanzozi ambarsi karamelo mele Tifanyanzozi ambarsi karamelo mele dunia ambaka futa masak tifanya nzozi ama dunia ambaka futa difference narike famusha rike konyomusha rivenzane bila ritmane risaitiane Familiane, maesha ya sentra mbiyo risidele Dinane wazade, risidane mila zatu Risidane mila zatu Sifanya ntosi ambasi kare miono mili Mukuru, mudu, damu za tusawa. Usulishe muda auti ya mafikira peo Tala harmashu za undi harma heo Unashimesha yao, ufanye tongo zao Upare mushe wao, ukane wana wao Ukane gari lao, ukane nyumba yao Mwangalie mayao, ukane suha yambao Ukane wana nyao Areli ni dunia la mwiso Zirailu atungu na moto